DJShowstead.com.
Uptown Beats. Uptown Beats. Uptown
Beats. Cash rules everything around.
Iwe we lullaby. Olo chalo chonse chikuzonde we lullaby. Zakumenye langondo. Baby, ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangu vivote still uzangalama. Baby, ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe. Baby, nangu vivote still uzangalama. Baby, ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe.
Lona shafio uti alituafu mabastio nchili na weo. Tashalionse pakunso minaneo. Uwingi ya makapo ya pitia muheo. But isatika lipo tichita na weo. Kuisem pepo infula haka suwa. You forever be the one mika kuchifuwa. If I say I'm dead over you walantalika. Rather die than see you with another nigga. You the lady of my dreams, shilota. Nima kuya nikauka nikakulota. Umushe wa so well is a baby you knowka. Plus when you write me niku yureka. Diwe ni mafuno ngala nae everyday. Nikalipo peza pomu kazi munga iwe. Dawa you the best ever. Kukusha never mpaka na kumpela tuke kala together.
Iwe wilalabay. Olo chalo chonse chikuzonde wilalabay. Zakumenye langondo. Baby ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangu vivote still uzangalama. Baby, ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe. Baby, nangu vivote still uzangalama. Baby, ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chambe wewe.
Yeah, nala kulwila, kuna kufwila. My tears of joy nga tufuna kulila. Wasaziziwa, oko tulwila. Ukakalipa uzilangane mumira. Yo, a queen the chick, I'd love to show mom. I mean, I feel so sick, nga still none. Nga papitia dekwa na papitia 4 months. Iye definition ya romance. Ah, you too dope, my fly baby. You the reason bela over excited. So I decided to dedicate this song to you. Cause you really a high grade. Iwanga kushowe, but I got you. Ndiwe type inga chitile wedding katatu. In fact, I'm about to kneel down. Kwena uli musuma iwe
wilalabay. Olo chalo chonse chikuzonde wilalabay. Zakumenye langondo. Baby, ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Penangu imarimba, penangu timagona njala. Bati umani uza izaka balansa wande. Nangu iposeshani, umani pasa maplani. Niweweka unangala kumtima baby you know.
DJShowstead.com.